See me, I say, send a now sound like this. I've been praying to the Lord, everything is going wrong. Oh, hey, everything is going wrong. Oh, like this. Need the punya punya ninga winning man. Keno na mashaka boli ima pan. Mzimu kama buya bari ranga panda. Vana baba baba bako pera man. Shikwe mbukate kisa lava wena. Vana ba wena baya shupeka. Uri machangana na bafenda. Ufina maperi ya kupira man. Ngoma zita kuwa ikipita. Mutindo uko para galelia. Aba nazuliwa Somalia. Licha lako vela bako rira ma. Elisha ngoliko toda mranga panda. Ane atokona uli ima pa. Mara zino hono tala baranga panda. Pane bako rate kanya shangola. Koti pa tucheza. Koba no shaka luko fela. Ihumbena uri uri necheza. Bana baba baba bako kera ma.
Vamo vazifuni vachibona riko panda. Vamo bako kwata ngori remi riazi mwara. Vako posa na zinyama linga dicha no kifapa. Niko shota nanga zaka pchiro hodara zibanga. Yes, ndando fani na ndikure. Ndina zutu zote samu na mungwe na mungo. Mara chupinga chote ndina pezi ono weda kure. Baba ntuse, ori na nendita kuwa.